long as me ema le teng modimo o teng ke moshe ka kota go phatlhola noka go hare go lisa go teng kanana ro fella go teng ka nete bophelo boteng dipelo di utlwile botlhoko ka nete modimo re bontshe lesedi 12 o'clock o lengwe le mofatshe ke rapetse thata mapara ba tshabile spane ba busy ba sianisana le dingaka meemo no mpeile mofatshe a mpontsha mabaka sa wa rotlotanya ditoro di fetoga nnete one day re tlo tshwara se wile mo mbathantšaka I was up in the trenches ke stressa ka bens strikara sa nnete nazario 9 mar life in free visa bench ntshepe di she made me anxious ne ke ipatlela chance freestyle ya lenda di game ya bula hanyane ka phatlhola fence no ke tsene ka moare se andile jali ke tsene ka pc kutlwa le ditlhabi no moka ka ti remove ka madi they see that I'm booming e tswile sekari kwanya kwe tseyang o tswaka injury go bafa bo botlhe cbi phakati he nomore e tswile e tswile ke shwashwisa doma ke flowa dipotsa ke tlhabi no pitori ho tense re buile re nyaka revenge motšhini o fitlhile ba utlwile lefoko le spredi le o tshwana le cancer ke le bopo ka sha divenge paniki le ndlebe ka tent rest in peace tough man re utlwile botlhoko madogo this is not the end in jack exe buka ke teng shizo ke teng tswaka shono jo ke teng thiro ke teng ka nnete dekho ke teng sawara guna ke teng thapelwa motswadi a ewele mofatshe re safe solanga le teng o re tlhoko me ema le teng modimo o teng ke moshe ka kota go phatlhola noka go hare go lisa go teng kanana ro fella go teng ka nnete bophelo boteng dipelo di utlwile botlhoko ka nnete modimo re bontshe lesedi as long as me ema le teng modimo o teng ke moshe ka kota go phatlhola noka go hare go lisa go teng kanana ro fella go teng ka nnete bophelo boteng dipelo di utlwile botlhoko ka nnete modimo re bontshe lesedi.